kupenda sana. Thamani yako ni ajabu sana. Upendo kwako ajabu sana. Love you mama. Love you.
Bani music.
Life is bani upendo sio kama candlelight. Hakuna wakuziba pengo, that's when everlasting. Thamani upendo wako ni zaidi ya gold, zaidi ya gold. Wangu ni light, ile wako umeboldi, wangu umeboldi. Nilikula ukashiba vidonda, ni love umehardi. Waumia ukiona na konda, ni love umehodhi, love umehodhi.
Rafiki wa faida, oh mama mama, oh mama mama. Mwamba wangu, kuzo wangu na moyo wangu ni wei. Mama,
ah. Mama, mama, asante sana. Wewe ni moja mashani mwangu. Upendo wako wa pekee. Na kushukuru kwa kila kitu. Mama, mama, asante sana. Wewe ni moja mashani mwangu. Upendo wako wa pekee. Na kushukuru kwa kila kitu. Upendo
nipa msaada unoti kabisa. Kiomba moja nipa mia. Hata sipo komba nipatia. I like it. This is the way love ends. You are my trusty banking. In the world in top ranking. Your grand lady banking. God has made you first in order that my life be best in. God has made you first in order you to pave my way. Yeah, yeah. You bend well for me. You care, care. You tell me beyond the sea while our heads fall down, our sense are showing. Let me call my feet, you lean in my feet. Let me call my feet, you lean in my feet. Daktari bingwa wa dunia, sijawahi ona before. Mwadilifu wa taaluma, sijawahi ona before. Ukutoa mimba yangu, samekuona. Ili nitimize ndoto zangu, yamekuona.